Legendary beats.
Figi sundo kitu misinaga, nje mpaka ndani na mkonga na swaga. Wananiuliza kitu gani nampaga, real love, don't nampaga mie. Figi sundo kitu misinaga, nje mpaka ndani na mkonga na swaga. Wananiuliza mani kipi unampaga, real love, don't nampaga mie.
Machi, 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 wangana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipona fasi, duasi, duasi, duasi. Umoti, machi, 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 wangana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipona fasi, duasi, duasi, duasi.
Maisha zawadi fura, maisha zawadi kwa cha. Kikubwa kumudu kara, visa visa sibala. Maisha zawadi fura, maisha zawadi kwa ja. Kikubwa kumudu kara, visa visa sibala.
Together we be champion, 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 champion. Together we be champion, 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 champion. Together we be
singekuwa macho, singeweza linda kile licho nacho. Drama, drama, nishatemana nazo. Baby, hatuna tena mazo.
Na kama, nisingekuwa macho, nisingeweza linda kile licho nacho.
Drama, drama, tushatemana nazo. Baby, hatuna tena mazo.
Umoti, machi, 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 wangana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipona fasi, duasi, duasi, duasi. Machi, 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 wangawana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipona fasi, duasi, duasi, duasi.
Maisha zawadi fura, maisha zawadi kwa cha. Kikubwa kumudu kara, visa visa sibala. Maisha zawadi fura, maisha zawadi kwa ja. Kikubwa kumudu kara, visa visa sibala.
Together we be champion, 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 champion. Together we be champion, 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 champion. Together we be champion.